wakati umefika ndugu teka masikio ni vita kwa speaker studio hadi radio walidhani kimsiki tutakufa kumbe tunafufuka dawa ya moto ni moto
jina ni Jasiri mfalme wa wafalme na hawa makafiri tangu zamani za kale walikuwa hip hop Non-believers, nimekam kuwa change wawe rap disciples, the game and I need change Nimekam na macoin, the generation of late Nimekosa mwelekeo, itabidi tujikaze Na vijana tupambane, kama wanajeshi kisha Tugeuze maisha, bado nina stress Mawazo jusita make, miaka tatu kwenye game Na bado hauna fame, umekuwa studio daily Na hata hauna hit, hizo ngoma ndogo ndogo Hazita play the beat, mafans wanadai Ngoma mpya tukai, lakini ni Go broke, sina hata ndururu Ndoto zangu gizani na chungulia nuru Sura nimetulia, moyo napiga nduru Na bado na shukuru juu My fans ni familia na familia ni fans Na kama nitafika na fika pamoja now
Mama, nataka kuwa rapper Nataka kuwa star, kaka la mashaka Coast to coast ni kishi kama eka Slow it up, slow it up, I like Baba, nataka kuwa rapper, nataka kuwa star Kaka la mashaka, hii maisha sitaishi mimi bila mziki Kwa hipo kabla sija kufa mundu nipe mziki
So, wale ni show, nyachane na mziki juu industry na kufa Na kana taku blow, ni change style na flow Then I do gospel, genge ama kapuka Bazi ya iwezi make, siyezi do vitu fake Kirapi mechapuka, story na Illuminati Kwa gospel iko confusing na sound Tuka secular, heri ni du genge Ba rapa ijakufa, nime come ku kill jams Na nasat na kapuka, bado boda ntafuka Hata nikiwa bubu, mziki bado ntakupa Na kumbuka, 2003, nilikuwa class 3 Isa alidedi, mziki likuwa 50 Sai ni 50-50 na mapala wanasema Kenya music ni down, no wonder tu no sound But you go underground, next Expect me he charge, sina support na he charge
Mama, nataka kuwa rapper, nataka kuwa star Kaka la mashaka, coast to coast ni kishi kama eka Slow it up, slow it up, I like Baba, nataka kuwa rapper, nataka kuwa star Kaka la mashaka, hii maisha sitaishi mimi bila mziki Kwa hipo kabla sija kufa mungu nipe riziki
Leo mimi ni mfalme, leo mimi ni mzii Leo mini ndoto weu wata kila siku kiwishu ko famous Leo mini old school, leo mini new school Leo mini book new play on repeat Mki freestyle kwa cypher Ni miezi sita sasa hauna ngoma kale Kwanu ligi vap chona mziki ukasare Sometimes natamani Sony ikam na deal Wani show anani sign Do ya Sony resign Tunasaka do daily Nilipe studio time Nikipiga tizi daily Ni freestyle anytime alafu fala na ni show time Yeah, Illuminati As long as nina God Hizo vitu sita jale Yo Natoka Islando You think nita flop Uda boss mambo bado In inferno So I pray to God that I make it big I pray to God that I be forever real Before me Kenya had no sound After me there be only one sound
Mama Nataka kuwa rapper Nataka kuwa star Kaka la mashaka Coast to coast, me kishi kama eka Slow it up, slow it up, I like Baba Nataka kuwa rapper, nataka kuwa star Kaka la mashaka, hii maisha sitaishi mimi bila mziki Kwa hipo kabla sija kufa mungu nipe riziki Mama Nataka kuwa rapper, nataka kuwa star Kaka la mashaka Coast to coast, me kishi kama eka Slow it up, slow it up, I like Baba Nataka kuwa rapper, nataka kuwa star Kaka la mashaka, hii maisha sitaishi mimi bila mziki Kwa hipo kabla sija kufa mungu nipe riziki
Yo, Mama Baba Yeah Falme, Jaziri
Yo, Jaziri my nigga
Niaje
Utifiti msei
Niaje wa popo niaje
Utifiti
Semeni mazee.
Naelekea hapa sasa hivi mzee.
Ndio nafika studio tu, nafika studio na dai kurekodi kitu hivi.
Eh by the way kuna track yako fulani jo ile ulitoa last month ile.
Yeah.
Ilikuwa inajita complicated.
Kwa hiyo mzee.
Pamoja jo.